sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatee amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoodhaaf televizyiiniin anasii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka moltan qophii jimaataa irraa wajjiniin ani Tigistii Gammeeti. Keessaa durataan adda bilisummaa Oromoo hundeeffama dhaabbatichaa waggaa 50ffaa sirreeffachuudhaan ibsa kennaniiru. Tajaajilli geejibaa godina Wallagga lixaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee hedduutti addaan citee ture deebi'uun himameera. Kana lamaan irrattuu gara booda gabaasa qabu. Torbanumaanuu jimaata jimaataan isinii dhiyeessinu qophiin labataas dabareessaa eeggateetti dhihaataan wajjin tura. Dura oduu tasa'an.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhataniin ukkaanfamu jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa himaniiru. Ajjeecha raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii komatu. Miseensa koree eenyummaa qimaantii kan ta'an Andargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himanii rakkoo nageenya naannoo sanatti uumame hidhattoota Amaaraatu itti gaafatamaa jedhan. Naannichatti miseensonni Hawaasaa qimaanti 4 ukkaanfamu isaaniis eeraniiru. Bulchaan godina Gondar lixaa Biikes Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjeechaan raawwatame dhugaa ta'uu himanii warri akka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kan qimaanti bakka hin bu'an jedhanii humnoota nageenyaas gara sanatti bobbaasuu eeraniiru.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa deebisu mallattoo namootaa walitti qabee mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti galchuu beeksise. Koreen kun uummanni raayyaa kanaan dura fedhiisaa malee bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan komata. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay immoo ammas humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee raayyaa humnaan qabatanii akka jiran himata dabalata qabu.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa naannoo Amaaraatti deebisuu mallattoo walitti qabuun mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf galchuu hoogganaan koricha mangistuu Haayiluu Sagalee Ameerikaatti himan. Koreen kun mallattoo namoota 1,145 walitti qabuun mana marichaaf galchuus ibseera. Hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Raddaay Halafoom jimaata darbee Sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree Federeeshiniif dhiyaate bu'uura heeraa hin qabu jedhanii allaamaxaa fi raayyaan gartokkeen ammayyuu humnoota naannoo Amaaraan humnaan qabamanii jirus jalan. Akka ibsa isaanitti waliigaltee Pirootooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayin walqaayitii fi gama kibba Tigraayin godinni raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraan qabamee jira jedhaniiru.
Somaaliyaadhaaf bakka buutuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii gola nagaa eegumsaa an ta'an Somaaliyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an irratti fooyya'insi gaariin argameera jedhanii oopereeshiniin garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jirus namoota qarqaarsa namuma barbaadaniif karaan akka saaqamu gochaa jira jechuudhaan dubbatan dabalata qabu.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun addaa dhimma Somaaliyaa fi hooggantuun gargaartuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa Katriyoona Laayin yaa'ii gola nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niyuyoorkitti kibxata kaleessaa taa'ame irratti dubbii dubbataniin uummanni Somaaliyaa jaalala biyyaalessaaf qabu guddisuu irratti jijjiiramni guddaan jiraachuu himanii kunis tokkoffaa heerri biyyaalessaa irra deebiin akka ilaalamuu fi kanaafis komishiniin dhaabbachuu qaamoleen seera tuman 11 heera kana keessa jiraachuu fi kanneen 6 ta'an mallatteeffamu akkasumas filannoon Puntland dabalatee adeemsifamuu isaa fi oopereeshiniin si'ana Al-Shabaab irratti taasifame namoota gargaarsa namoomaa barbaadaniif karaa saaquun agarsiiftuuwwan jechuun ibsan. Akka gabaasa Katriyoonaatti Somaaliyaa keessa ji'a Amajjii hanga bitootessaa qofaatti namoonni 4,300 ta'an sababa walwaraansaa fi jeequmsaan qe'ee isaaniirraa buqaaniiru. Kanneen keessaa daa'immanii fi dubartoonni baay'atus jalan. Kanneen 5,580 ta'an immoo bakkoota humnoota waraanaan to'ataman keessaa bakkoota bulchiinsi mootummaa hinjirre keessa jiraatus jalan. Dubartoonni Soomaaliyaa keessatti mirga isaaniif akka falmatan barsiisuun ammayyuu hojii barbaada jedhanii kanaan dura gama mootummaa federaalaan hirmaannaan dubartoota aangoo federaalaa qooddachuun harka soddoma irraan ga'uuf waadaan galamee ture ammayyuu hojiitti hin hiikamne jalaniiru. Heera biyyattii irra deebiin ilaalamuuf jiru keessattis dubartoota baay'ee hirmaachisu jedheen abdadhas jalan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Muhammad yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbii dubbataniin tarkaanfii leenca gurraachaa jaluun humna Al-Shabaab irratti fudhachaa jirruun biyyattii keessatti bakkoota Al-Shabaabiin qabamanii jiran hunda bilisa baasuuf hojjetamaa jira jalan. Kunis biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutii waliin taane galma nigeenyas jalan. Uummaticha hiyyummaa keessaa baasuuf barnoonni barbaachisaa ta'uu amanne qulqullina barnootaa guddisuu irratti xiyyeeffanneerras jalan.
Seraaliyoon keessatti gaazexeessonni duula filannoo gabaasa turan gidirfamuun fi gabaastonni dubartootaa tokko tokko sirnoota gaggeeffamaa jiran akka hin gabaasne dhowwamuun booda waldaan miidiyaa gaazexeessotaa fi deeggartoonni gaazexeessotaaf deeggartii akkasumas eegumsi fooyya'aan akka godhamu gaafachaati jiran. Waxabajjii 14 darbee deeggartoonni dhaabbata siyaasaa tokko gaazexeessaa Umruu Fofoonaa jedhamu BBC'dhaa fi Reutersiif hojjetu oggaa inni ibsaa gaazexeessotaaf kennamaa ture hordofaa turetti haleerraa irraan gahaniin namoonni achi turan dhaqqabuufidhaan miidhaa hamaa jalaa bahus haalli jiru garuu anfurmaata barbaadu ta'utu ibsame. Mootummaan Seraaliyoon karaa isaatiin sirni paartileen kun ittiin gaafataman diriirfameera jechuudhaan dubbate. Odoo biraatiin yaa'in hooggantoota biyyoota adda addaa dhimma faayinaansii irratti xiyyeeffate Paaris Faransaay keessatti taa'amaatii ture irratti walgahichi walhubannoodhaan xumurameera jedhan chaansalariin Jarman Olaf Scholz. Sababa himaaleedhaaf ibsa godhaniin mitikuun dabalata qaba.
Yaa'ii hooggantoonni biyyoota garaagaraa Paarisitti dhimmoota faayinaansii irratti hirmaachaa turan wal hubannaan xumuramuu isaa chaansalari Jarman Olaf Scholz sabaa himaaleef ibsan. Hiyyummaa hir'isu beelaa fi jijjiirama qilleensaa namtolchee ta'e dubbii ijoo yaa'ii kanaa akka tures himaniiru Olaf Scholz. Itti dabaluunis Jarman dabalatee biyyoonni baay'een waadaa uummata fuulduratti dubbataa turan hojiitti hiikuu qabu jalan. Jarman bara 2045 jijjiiramni qilleensaa akka sirratu karoora qabaachuu ishees himaniiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota garaagaraa kan Paaris alana baankiiwwan misoomaa baankii misooma addunyaa dabalatee kaapitaala dabalataa kuusuu kan jedhu irratti waliigaluus himameera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummee ministeeraa Indiyaa as Yuunaayitid Isteetsi daawwachaa jiraniif affeerraa irbaataa godhaniiru. Affeerraa kanarrattis namoota siyaasatii fi diippiloomaatota malees namoonni 400 argamutu himame dabalata qabna.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa isaanii Waayit Haawusitti muummee ministeeraa Indiyaa Naareendiraa Moodiif affeerraa irbaataa taasisan irratti walitti dhufeenyaa fi michooma biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf kan kaayyeffatee jalaniiru. Muummee ministeeraa Indiyaa Moodiin gama isaaniin biyyoonni lamaan duudhaa dimokiraasii fi sabdaneessa qaban walitti fiduun qabeenya guddaadha jedhanii affeerra taasifameefis pirezidaanti Joo Baayidaniin galateeffataniiru. Affeerra irbaataa kanarratti namoota siyaasaa fi dippiloomaatotaan alattis keessummoonni 400 ta'an hirmaataniiru.
Dhaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hundeeffamaa oggaa 50ffaa abaaboo sababeeffachuudhaan har'a Finfinneetti ibsa miidiyaadhaaf kennaniin sababni nagaa dhabuu biyyattii siyaasa ta'uu fi furmaan isaas marii siyaasatii jechuudhaan ibsaniiru. Tsahaay Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa har'a ibsa kennaniin rakkoon nagaa biyyattii waggoottaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan.
Gaaffiin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana adda bilisummaa Oromoo deemsa adda bilisummaa Oromoo deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo deemsa lola kanaa gara gara furmata siyasa fi furmata wara fidurrat iburrat qabeen beku kanaf gafi kana asirratti mozumma Ethiopia harka kamna kajedani lola kana ka wagashan tama ol gaggesa bahan ka harka kaban nagaadan furu qofarratti akafulle fatan tam sakenya gadiya besini tamman karakenya ka kadabsum oromot yero addadat akalapsine qoda kenya kenu kesetti gahe kenya bachuf kopira
Kayuduren kunit dabaluudan sababni wallabdi motumma Ethiopia fi warana bilsumma oromo giddotti deema jiru kun motumma Ethiopia fi adda bilsumma oromo giddotti wali galteen Ertra Asmaratti godame ture hala musaati ni jiran
adda bilsumma oromo fi motumma Ethiopia giddu August yokan hagaya torba kumulama afkuda saddet giddutti waltaisa gonet gira waltaisa kanarratti lolid abate adibsumma oromo nagaran gafisa biya kesetti kakefatu dafi ummata oromo kesetti gafisa qabate qafsaudaf mirgagutu akkaqabu mozumani Ethiopia mo adibsumma oromo qofa zentade kane partile siyasa hundatif nagaran socho ofi gafisani gaggefatu akka gafatam utti fudate ijonsa kanada waltayin sicinni kan kanawatti fidate kajiru ka gafi naga nagenya warana nagenya ka humnota warana fi humnota nagenya kanafakkatan isan kanatti sirnagochu kajiruda kanas waltayin sakenya kesetti gafas waltanir kuni halamu fi kuni ganamuti lola wagga shanang darban kan kesa lola oromia kesa hanga mat kanna batin hunden rakinicha isakanat kanaf abban imma adam summa oromo wajin mozumman kun rakina kanan nagadan tae furachun hundaf nagana kabu gochu kan kesetti tilka makaba jende amanna
obbo daawud akajalanitti adibul summa oromo nagafi tasgabbin oromia ke setteste biyetti ke set akamirkana ofni hojjeta jechun ibsaniro marin naga egalames timetti fuqaba jechun marin waranabul summa oromo fi motumma etiopia giddutti egalame hammata tawqaba jechudan ibsaniro hayrena adibul summa oromo ibsa harrakennan ke setti misensonni fi ogantonna adibul summa oromo seran ala hidamani nanno oromia mannin hidagara gara ke setti argamu jechudan ibsan akahi kaman akasmas wajir mumme adabul summa oromo finfinet argamu fi wajralen sadarka godina anaf magala tifo manijran jechun ibsan akabanaman gafataniirum abaon hunde famo gajen tamafaisa biye kesafi biye alat kabajuf kopi tumuru ibsudan wogotan hedduraf imala qabso kesatti bu abai heddu kesadarbun qabson nabicha ejagodatera kanjalan hayudren adabul summa oromo fulbrattis qabso karanagan gafi ummato oromo qabate qabso ittifufa jechun ibsanirum dimmoota hayudren adabul summa oromo ibsa harrakennan keessatti kaasan ilaalchuudhaan gama mootummaatiin tajaajila communication mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqin taasisni harraaf milkoofni hayudren adabul summa oromo daawud ibsaa waggoota muraasaaf miidiyaalirra fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru gabaasa sagalee ameerikaatiif sahay daamtoo finfinneerra
Barra tajaajilli geejibaa godina wallagga lixaati fi godina kamaashee dutti ji'ottan afran darbeef addaan citee ture deebee jalqabusaa kominikeeshiniin godinichaati fi jiraattota keessaa ammi tokko ibsaniiru. Jiraattota keessaa meeshaaleen bu'uuraa seenaa jiru garuu hanqinni jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Waajjirri kominikeeshinii godina kamaashee tajaajilli geejibaa addaan citee ture jalqabamus ammallee wantoonni hafan akka jiran ibsee Naakoor Malkaa. Amborra gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina wallagga lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina kamaashii jidduutti tajaajilli geejjibaa baatiiwwan hedduudhaaf addaan citee ture eegalamuu isaa jiraattota keessaa hagi tokko bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Girmaa Jarmuusaa jiraataa magaalaa kamaashii ta'uu dubbachuun tajaajilli geejjibaa torban darbee jalqabamee meeshaawwan bu'uuraa magaalaa isaanii seenuu jalqabuu isaa akkas ibsu. Shaqaxni hunduu seeneera. Saamunaa fi daakuunfaa seeneera. Meeshaaleen bu'uuraa hundumtuu seenaniiru jechuun ni danda'ama. Rakkoo ture hamma ta'e furee jira. Rakkoon jiru gatiin shunkurtii baay'ee dabaleera. Torban kana keessallee meeshaaleen bu'uuraanii seenuu abdii jedhu qabna. Eegumsa humnoota mootummaatiin osoo dhiyeessiin bu'uuraalee kun seenee jenna jechuun dubbatan sawana genyi sani fakaya dok aban ibsun magani sani akain cakasam nijra tunga fatan bronimo meshanim bura senu haegalam male hankin nijra jadu.
ባለፈው በጀባ የመጡ ትንሽ ግባቶች ነበሩ
የሮደር በገልተውን ኤጉምስታይስ ወሚክ ፈሙራስን ትረኒሩ የሲውን ቡራጅ ቹኮቲ ጉያሉ መተኮ ኤጉምሳን ነው ጋሩ ፈዲው መታው አንግዱ ገለ ሰጎረት እምቲ እርገ ጉያሰና ማዋን ፈዩንጅሩ ጣፊ ሙራስን ሴኔራ ኪሎግራም ንሶኩ ብሪድ በተኮዳ ሹንኩርቲንሞ ኪሎግራም ንሶኩ ብሪድ ባፍሶደማ
ኢሳኒ እንደበለቴ ነሞስ ንብሮሌ ወክቲን ኢታኑ ገነተው ወልቀበቴ ዲቤ ቡሳፍ ሳት ለማጅራቹ ይመን
ተጨማሪ መዳይንት አብሮ መምጣት ነበረበት
ደበለታን ቆርችልኝ ፋናዱፉ ቀበቶሬ አንሊ አማ መርሳፍራፋ ኮት ኤርገምቡሳዳን ቀዋሜ ድኩሰቹ ይገሊ አሶሳት ቆርችኝ ድፈጅረ መሰደርካ አውዱት ገሩ አማልዋን ድፈንጅሩ
በከዋን ትጋፍተማው አጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎድና ካማሽው ቦጀረሞሳ ተገኝ ኤርገቶር በንደር ቢው ተበጂ ሰገል በርኩመ ለማፍኩለሽን ይጀልቀበይ ሜሻሌም ቡራ ኤጉምሰ ሁምኖ ተሞቱማ ቲንገረ ካማሺ ሴናድሩ ደቹን ዱበተን ይጅሩ ተጃጅሊኩን ይገሉን ሐዋሳ ፉርማተ ኤሮ የሙተው ሐማሊ ነገኛ ፎዮት ተጃጅለ ጌጅባ ኤጉምሱ ሁምኖ ተሞቱማ ነከከንም ኢፍሰኒር
ጥር ወራ አካባቢ ነው ተስካካሪ መቆራረጥ ተጀመረ የካማሺ ዞንና ሚራቦላ ጋማ ካካን
ባቲያም ጂኬስ ወለገሊ ጣፍካማሽ ይዱት ተያጅል ጊጅባ ከንጅጅቶ ይገል ባቲምቶ ተይሳኪ ሳሙ ጉቱማት ጣበት እርገው ተበጂ ሰገለ ይገለ የጉምሰው ኖቶ ሞቱማን ይስተው ሜሻሌም ቡራ ጊታን አካቱም ፍል ይደልል ተውታን ሞቱማት ይጉምሲ ታስፈሚፊ ገረካማሽት ሴንጅል ቀበኒ ጅቹን ዱበተን ኦቡጀር ሙሳን ኮሜ ጅራቶተ ራካኒፍ ዴቪክ ነኒሩ
ማብረሰቡ የዋጋ ንረት ለመፍታከል የሚሎ
ደበሊገት ያዋሳፍ ስሬሱፍ ከንጀደሙ ፊ ተያጅሊ ወጠበጂ ሰገልራ ጅልቀቤት ከነገለ ኩንሞ የሮ ገባባ ትረኮሰነ ፍሩ ባቱስ ሐመቴ ኒፎ የሳጀን ያመነ ዮ ሸቀደረት ገቲ ስሬሱፍ ወጀተሚ ረክኒቻሜ ሱደንዳ ሐዋስኒ አመገልቴ ጋር ያርገታጅራ ያድጀዱ ቀምና ጀቹን ዱበተን ኬሱማ ዲቤ ቡሳይት ሶጆል ቀበቴ ቃሞሌ ኢሚላል ሁንዱ አከቱም ሰን ኦቦጀር ሞሳ ዋምጨዴ ሰኒር
በዞኑ በውለታ መጥም ማካከለ በታጤታ ችግር ምክንያት
ጉድንቸት ጎተ ለመጅዱት አፕሊን ፈያ ሰበበ ነገኝ ጠበሜ ፍዋምን ጫኒ ቱረኒፍ አንቅኒ ተያጅለ ፈያ ቲንገን ሊዋንጅሩ ኤጉም ሽኖ ተሞቱማ ቲንታስረኔ ቃሞሌም ቢሞቱማ ስታን ሞቱማን ቆርቻ ከገልቸኒፍ ዋምጨዴ ሰና ጀቹን ዱበተን ተያጅልጌ ጅባ ሰባባን ቲያዳንጭ ቴትሬስ ሳሚቻፊ ሶዳቺ ሰውራን ቢሊሱማ ወሮሞቲን ጀቹዳን ጅራቶድኒ ቶኮቶኮ ሂመተኒስ ዱቢማን ኢድላ ዱኛ ጉርሙ ሪፕቴሎቶ ተከነኒ ኦዳተርቢ ዳንዲን ሂደቶስኒ ሳኒ ጩፈኒ ቱራነከን ጅሬፊ ሳሚቻሌ ሂራወተን ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያራ ከናንድሮ ዴቪኬነኒን ሃሉኒ ሳኒ ያደተማ ከናንድሮ ቡልቻንጎድነ ወለገሊጣው ቦ ሰለሞን ታምሩ ገሜ ሳኒን ሁምኖኒ ሞቱማ ናንቸተከቡባኒስ ተያጅልሊ ጌጅባ ከየገለም ኢብሰኒ ቱረን ተጃጅላ አመ የገለሜ ጀደሚረቲ አንጎተ ጎድኒ ቻራ ኢብሰ ደበለታ አርገቹ ዳፍ ያሊንታ ሲፍኒ ሚልኮፍኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
ቺሱ ዳቆፒን ኬኛ ራዲዮ እና ቴሌቪዥን ማለስ ከራ ሚዲያ ላይ ሐዋሱማ ፌስቡክ ዳፍ ዩቲዩብ ረታ ከስመስ ከራ መርሰሪ ቲቪ ያፋኑ ሮሞ ከለቲ ደንደርባጅራ ትዲሃጣ ያደከስተንስ ንብራንጋው ትፋጀን አማ ደበሬና ቆፒ ቶርበኒት ቆፒ ለበታ ከሰቲ ሮባዬ ቢፍቲ ስፖርቲ ራግቢ ጀደሙ መጋለተ ጉዶ ከሰቲ ጆሌ ድረጂቲን ቆፋ ተባታም አማጋሩ ታብኒኩን ገንዶ ተባድያ በካ እትዩማን ባየቱ ሄሩም የሮማሌቲፊ ሆጂ አብዱማን እትባየቱ ከሰቲ በረማ ፌር ጋሬን ዝምብሩ ጀደሙ ሻመራን ከቀለይይን ስፖርቲ ከነረቲ አከርማተኒፊ ከራቲ በሁራ አካ ኤገመን ኩቻቲግር ጀደጋባስኒ ሮይተርስ ራርገን ብሪጅት መጋዙ በከመጋለ ጉድቲ ዚምባብዌ ሐራሪራ ገረካበት ኪሎ ሜትር አፍታ መፈጋቲ አርገሙ ናኖ ባዲያ የሳ ድምቦሻ ጀደም ከይሰቲ ሻከሊ ራግብረትርማቹፍ ደፍቴ ደፍቴ ዴንቲ ሸመረን ኡምሪኖ ጋዲግ ደማቱን የሮድራቲፍ ሻከለ ከነረትርማቹፊ ኩባ ራግቢ አርከቲ ቀበቴ ምሴንሶ ተገሪ ራግቢ ድበርቶታ ዚምሩ ጀደም ካን ኦፍሳይድ ኤግዲ ኦጋሽን አካታቲ ኩባ ወልቲ ደበርሰን ሻከሉ ዳፍ ተበቶታ ካንቲ ደበርሲቱ ሌንጂ ሳንገሬሺ
Bridget, Oganyara, Bridget, let's communicate together.
Bridget, walit timati dan jedan. Zimbabwe ke sati yerubaye bisti sporti kun magara tabu buddo ke sati jolle dure yitin kofatabatam. Ammagaru, ragwin, gendo tabadiyya baketti yuman hammatu herumni yerumaletfi hojit awman itibayetu ke sati barama ifer. Yerokhiya harkach ala dirre tabati wanan dabarsuf ragwin jirenya ki yajijirer. Kunis Hamenya wasmana ka koricha sammuna madu chufa yedamura na ega anjetu tabato takisa takantate Bridget magazu baki shamarinti nijira tukun edugala kejiba omisha kunna wantaif kanenu jithal kunnam titi nijira tan baka tibaye tan taadufer
Bridget oganyara sikai hold then we go up
Tabata ragbi klabicha Durani TV amma nshamarro ta kana leenji sati jiru Grazin kayo gare dubarto ta kana ogga ipsu
I started off as a tag rugby club then later developed into contact the reason being
klabi ragbi bifa tag jedamutinan jalkabe kayon kiliya dubartoni dandi takka himbane gochula nanon jiru kalalte bakka kannen hunnamtin jiratan ittibayatan kanafu amma danda ametti shamarran kana garas akka hingorre wan dandeenyu gona
means to keep our girls away from that.
Wal magala dinagden Zimbabwe la fera gatin mallaqabiyetti gadikfer. Dollarin Zimbabwe ibitoko uppata kettin bitu. Hojin injiru. Kunin mosha marran umri kurnani ke sajiran gara hoji salqunnam tittiib. Yero tokotoko mallaqatinno amma dollar America lamatifa. Klabi ragbi senun rakko jollen kun gamadinagdetin qabanif formata ta ajechumit. Hata umalek indestona kajananiti huot ikkate taa olu nufufi gara karati bahu kasumas wan bada barura isan ik. Huggantun gare kana Caroline Macari kana yero ifsan.
The mantra in the country these days is fighting drug abuse and substance abuse amongst the youth.
Yero amma kanat palasam ni biyetti daga gota hawasa kenye keisa jiran bre. Oricha sammuna ma adoj fayyadamu akka abadu hujjechu wanta ef. Akka zimbru ragbi nuis ijo lenkun yaada saani garana akka debisan gaye kenye tabacha akka jurrunutir agama. Torban keisat guya afur lenje ajran sambata tabayo kandur gummik aban. Kanak abacun, wan berayadu firusan awata.
It gives them very little time to think about anything else.
Ugota murasa dura shamarantun, kubba ragbi harkan, tukanitun bekan. Barakuma lama fi kutaja, ilga gare nzimbiru hunde fami asgaru, ligi gare kutashan kawukesati hirmacha tijiran. Tapatoni afur, gare bijole sadwar tota Zimbabwe anurino gadik dama gadi senu dandani. Ijole ni yesa tabakanan sadarka gudagahun kunan yero durati. Magasun matinishi tabara agwiratir machu shid owu yalani akaturan garu didde tifufu kayo nishis. Gaftoko gare bijole satif tabachu lafi biyashi wakabu wakatae ipsiti. Tavni ragbi bifa sporti baye asifachkachu. Kubba darbachu akasumas sosso u baye gafatu. Ijolentun shankora middit ati humna ufi defacha. Bajata murasa kabanin tatafacha tijiran. Kupila.
As United States kota Colorado ke satti anargamu godan ban Denver ehnya kana kusa agarsisa arti amaya yero banetti hojiwan arti qalbi da watto ta watan ke satokko an tightrope jedame hoji artisti lammi Ethiopia Elias Simetin hojetame tole meshale technology yero hoji sani fitatan walitti qabudan kan hojetaman bualin kalaka Elias techuma lafafakatan Elias hojinsa hidata seena qabeessa teknolojiin dhala namaa waliin qabu calaqqisiisuu jedha. Jaalanneen gabaasamuutu harkaa qabdi.
Hojii aartii ammayyaa qabatee galma tokko keessatti agarsiisa adda addaa daawwattootaaf dhiyeessee galma kana edada gam tokko walakkaa isaarra hojii aartii Elias Simetiin qophaa'e qalbii nama hawata. waan kompiitararra jiran kanneen kiiboordii yookiin kanneen ittiin fayyadamnee barreessinuu fi shiboo elektiriikaa bifa adda addaa qaban waan fakkaatan kanneen yeroo tajaajila isaanii fixan meeshaalee teeknoolojii ogumaa wayyaa dha'uu aadaa Itoophiyaa waliin wal simsiisuun shiboo jiran wal keessa fuudhuudhaan hojii ogumaa gadi fagoon gaggeeffame kun teessuma yookaan kaartaa magaalaa tokkoo fakkaata. Yeroo itti qanni ilaalan immoo shiboo elektiriikaa halluu adda addaa qaban wal keessa fuudhaman kun immoo dhalli namaa guyyaa guyyaatti waan teeknoolojii irraa argameen itti fayyadamuu fi dhiibbaa jireenya namaa irratti qaban agarsiisu. Eliyaas Taayitroop yookaan funyoo dhifame moggaafama jedhu kennee kan inni hojjetu kun gosa isaaniin adda muuziyeemii Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa akkasumas addunyaa bakka adda addaa keessatti kan argamu yoo ta'u gatiin isaanii hanga doolaara 100,190 ni baasa. Muuziyeemii Danvar keessatti ogeessa aartii ammayyaa fi kan haaraa ba'anii kata'an Roy Paatkin hojiin Eliyaas ogumaa aartii bira darbee dizaayinii ijaarsa gamoo waan fakkaatu of keessaa qabaa jedhan.
Involves or comprises e-waste, all of the kind of
hojiin Eliyaas waan teeknoolojii irraa argaman hunda kanneen biyyoota gama dhihaa irraa gara Afrikaatti gataman mara of keessaa qaba. Eliyaas ifa gabaa adda addaa deemuun meeshaalee kana hundumaa walitti qabee bifaa fi gosaan akkasumas waan biraan adda baasee hojii aartii hubannoo gadi fagoo ta'e qabu hojjeta. Hojii isaa keessaa baay'een jireenya magaala keessaa kan mul'isan yoo ta'u yaadi isaa teessuma lafaa waliin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo ilaalu kaartaa yookaan teessuma lafaa itti fakkaachuu danda'a.
Eliyaas meeshaalee teeknoolojii irraa argaman kan irra hedduu isaanii kan argatu Finfinnee keessa bakka Minneapolis taraa jedhamee naannoo waamamurraati. Meeshaalee kana kan fayyadamu guddinni teeknoolojii dhala namaa fi naannoo irratti dhiibbaa inni qabu ifatti agarsiisuu fi akkaataa itti teeknoolojiin fayyadamnu of eeggannoon ta'uu baannaan funyoo dhifameerra akka adeemuuti jechuudhaan balaan inni qabu agarsiisa Eliyaas.
Zaarii koo I love you suttileen kwan. I love you suttile koo gombessi bila I love you bileen mitilikillaan. Ayni laayina ta'eeyyaa. Ayni laayina ka taa'eeyyaa mani ndamittaasibu kwaqaallu.
Har'a yeroo ani siin jaalladhaa jettu morma keen gadi jetteetu. Kallattiin ija keessa yoo wal ilaalle garuu maal akka yaaddu nan beeka. Keessi kee maal akka dubbatu nan beeka. Sababiin isaas jaallachuu gadduu fi kan biraas hunda natti hima. Isa kana har'a argachuu hin danda'u. Sababiin isaas atis anis hojiin mudannoodha. Isheenis yeroo hin qabdu. Ani teeknoolojii yoon Taayitroop kan hin ibsu karaa akkasiinidha. Gaaffin qabu tokko teeknoolojiin waan barbaachisaa ta'us boqonnaa hanga tokko gidduu gidduutti qabaachuu kan jedhudha.
Eliyaas meeshaalee teeknoolojii itti fayyadamu hamma argatutti waggoota dheeraa isa gaafachuu mala. Meeshaalee gataman ta'anii akka mul'atanis hin fedhu. Fedhiinsaa inumaayyuu barri lakkaa'amaa yeroo deemutti seenaa isaanii fi bu'aa isaanii caalaatti akka mul'atu gochuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan foornaatvnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraamii irratti @voafaanoromoo jedhaanu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Qophiin har'aa kanumaa sanbattan gaarii wiixata qophii idileetiin walitti deebina.